ShankySupplier.com.
We are not defending, guys.
Agede Ashagayo. Narobe, narobe, narobe. Anikuwa West Papa.
Awe mwana kunani.
Aniko ni mimi mwana music.
DJ
Nizo mtumbaya.
Detoko vibe, wana go vibe. Nakule vibe, kino mano ma. Shouties to metolo kamile bena tutumido niko mchalo vibaya leo natoa ofa pakuna umalaya ni mwendo akuvesha kuna kamata tula kamata tungi na shisha kisha mfate DJ hakikisha na kurusha
kamata tungi na shisha kisha mfate DJ hakikisha na kurusha
setuko vibe wana go
Cheni mekutana na Westa Dunia tanerewa muda na voze de kwenda Njokufunde chemziki wane watu wanavopenda Bonke la vibe wanangu wanadunda Cheki wanateleza kama flow ina mlenda Kun kun kun, kun fire kun Njoka tusiwe mbalika kweli muni Kun kun kun, kun fire kun Njoka tikwenye vibe uka kweli muni Upapi gang juu, ina sebenza Watoto wadogo tu, awato tuweza Karantini juu, ina sebenza Watoto wadogo tu, awato tuweza
These are on the mix.